pasidiko anumirwa kolowendi wewanga ndabye ndabye nyo utabako ampita dali nabulije mpita mungudo omubi kwenda base gomba omulungi naye tabulwako dali amulabirira bulijjo yakuguma mbere bomu bwenti gamene nonyezayo dali tutegeraganeera tusule babiri mbuza mumakerenda nkole mpakase mpeye buli banga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube mutembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube mutembe bulijjo kuguma mbere bomu bwenti abene nonyezayo dali tutegeraganeera tusule babiri mbuza mumakerenda nkole mpakase mpeye buli banga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube mudembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube mudembe bulijjo yakoma obulungi yakoma okubeera enyo n'abantu abangi bulijjo abamuganza kasita ndifuna ajamu nga mumaze okukakasa nti gwange musabe mulage baganda bange maama ne taata wange nkole mpakase mpeye buli banga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube mutembe bulijjo tusekenga naye omwoyo gwange gube mutembe bulijjo pakase mpeye ibanga tubenga n'oyo tusekenga naye omwoyo gwange gube mutembe bulijjo tusekenga naye omwoyo